prove young goal and save you one donkey. Where, where, where about your monkey? Who shall go no be as I'm gonna send my one donkey? It's the body leo. And I'm go out of war. Siku bali leo. Nangu otafua.
Those fire.
Oh, nimepata shida kukufatiria. Leo kama zali kipenzi mekugumia. Ulitaka simu nikakupatia. Hirivyo sina baya miera kakumagia. Oh, wiki tu ukaanza kunizingua. Nasema unahumwa utaki kunigaya. Kama unitaki mibora ungenambia. Kuriko unakula vyangu na vyako na vidania. Ipenzi gani limbona rina utata. Nikipiga simu usiku mbona unakata, unakata, unakata. Oya kudade kikumbe ulinichukulia poa. Ulijiona mjanja, ukajua utanikomoa. Hapa mwendo wa jaifa, kama natafuta ndoa. Siambiliki, sipangiki na izonguo utafua. We mama kama unadela, hadi kitamba. We mpaka kofia, we sija unavua. Ashula kama unadela, hadi kitamba. We mpaka kofia, misija unavua. Kipenzi mbona uvui, mbona uvui. Nauliza mbona uvui, mbona uvui. Nanana mbona uvui. Mbona uvui, mbona uvui, mbona uvui.
Uti alafu baby, kuna kitu nataka nikwambie. Sasa hivi niko free, nataka nikuzalie.
Watoto wa Pakistani kuna mbaya.
Mwe, kipindi niko school. Kipindi mina fosi, mami na sakato. Uliniona misifai.
Eleja chidoli.
Ukani towa nishai. Akwa madoni, unamekula gai. Kama kujigi utakitaki. Kami spendu kakasi. Kaspiri ya bajaji usfananisha mwendo kasi. Nilikupenda tu basi. Basa ivina jina fasi. Basi. Wewe na andazi ya kia mungu na chaku andazi.
We mama kama unadela. Hadi kitamba. We mpaka kofia. We sija unavua. Ashula kama unadela. Hadi kitamba. We mpaka kofia. Sija unafua. Kipenzi mbona uvui, mbona uvui. Nauliza mbona uvui, mbona uvui. Anana mbona uvui, mbona uvui. Mbona uvui, mbona uvui.
To a sprite, to a grand gamma bing. It's fire.
Samba tano zero, over. Misija sikia Pigia, pigia, pigia. Hido singoja. Tunapopigia, unanikumbusha zamani. Talumbeta unalopigia, unanikumbusha kitambo. Pigia kwanza inde, inde mama inde. Pigia tena inde, inde dada inde.
Again,
wanangu wa Kongo moja, we chinga msombi ze big boss.